Soda Crates by Lodima Dreamer.
Manje, senhlabelela lengoma. Kwaze wangela ngoma wangidumisa lezizweni. Eka manje, senhlabelela lengoma.
Jabulisa umphefumulo wami. Thokozisa inhliziyo yami. Jabulisa umphefumulo wami. Thokozisa inhliziyo yami.
I'm not afraid to Baba Bunya.